miseensi kongiresii Ameerikaa Mike Hoffman jijjiirama bu'aa qabu mootummaa muummee ministeeraa haaraa Itoophiyaan dhufuutti jiruuf jedhee Itoophiyaa dhaquun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf qophii ta'u dubbatan. Suuraan kongiresman Mike Hoffman asuma Washington DC'tti dhimma deemsa isaaniitiif mata duree adda addaa irratti dubbiseera. Kunoo.
Hayyama akkam ooltan. Kongiresman Mike Hoffman miseensota paartii Rippaabilikaan rakkoo Oromootiif lammii Itoophiyaatiif dubbacha bahan keessa tokko. Miseensota kongiresii Ameerikaa seer wixinee marii Ameerikaa baase ka HR 128 jedhan kaakki Itoophiyaa mirga namuu fi jabeeffate tolchuu fi seer suniin mudduu fi deeggaraa bahaa keessa tokko. HR 128 akka Itoophiyaatti namni mirga qabaatuu fi mootummaa namni cuftii qoodu keessa qabaatu tolchuu fi mani murtii mani marii Ameerikaa irratti walii galeetiin seneetii Ameerikaatti dabarsuuf irratti walii gale. Seerri suniin akka Itoophiyaan mootummaa goomittaa qabu yookaan ammoo wayyaa qabu qabaatu mudda. Seerri sun tolchuu fi mani marii irratti walii galeetiin gar seneetii dabarsuuf adoo jedhu Itoophiyaan jijjiiramte. Seerri kana nama Oromootiif lammii Itoophiyaa biyya alaa jiranitti marroo hedduu hiriir baay'eetiin rakkoo himachaa miseensota mana mariitii fi kongireesii Ameerikaa illee amansiifachaa asiin gahan. Kongiresman Mike Hoffman Ameerikaa godin Kolooraadootiif filame. Amma ganna 11 miseensa kongireesii Ameerikaa ta'e hojjechuu jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa nama kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche. Qabsaa'ota mirga namaa hedduu waan hedduu himataniin irra lakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarse jedheetiin waan hedduun faarsu.
He's very clever, very sophisticated and very politically adept and he's just the right leader for the right time in Ethiopia to move this country forward.
Akkana jedhe nama akka malee qaroote akka malee malqa bulle bulchaa akka malee jabaate bulchaa Itoophiyaa gadaadansaa ittiin deemuutti jiru. Kunin akka herreega kiyyaatti Itoophiyaa bara haaraa ittiin deemuu jira jedha. Kongiresmaaniin kunin mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa ka durii Hayilemaariyaam Dassaaleny seer wixinee 128 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbata.
With the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express their
akkan jedhe marroo hedduu ambaasaddar Itoophiyaa is lakkisi minister haajaalaa Itoophiyaatiin iyyuu biirootiyyee Washington DC jirtu keessatti waan rakkoo tan irratti fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaan irratti marroo hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer wixinee kongiresmaan jedhu kunin deeggaraa baay'ee kunin jijjiirama Itoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaachaa bahee jedha kongiresmaan. Adoo silaa miseensii mana marii Ameerikaa seer wixinee HR 128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zayid Bin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wixinee kun hin hojjetu keessaa tokko jenna.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
Naa bilbileetiin jimaata onanasiyaa ganama saatii Kolooraadootti naa bilbileetiin amma mirga namaa Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaa argannee bulchiinsa muummee ministeera kan jalatti naan jedhu adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanneen bilbileenatti himaa jenna. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwanta akka Al-Shabaab sunfaa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfadde duullee hin jirti jedha miseensi kongiresii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government they were cooperating with the United States and the war.
Akkan jedhe akka herreega kiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herreega kiyyaatti United States gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha kongiresman Kaufman. Kaufman nama kum hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhe jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that he's just They're very optimistic about him.
Akan jedh namiddu waga fadde namiddu qoraddelle wan dufati isatana fi wan nami hedduna kan bahetin simachu isatan nami chuftinu danso misadubat akmale abdi raqabanille minister haja ala taate nan gar heddu qoradde jinnan nami abdi raqaba jedh abiy marro namqaro dubillen qajelfata namjaba ethiopia kharaqa jela tindemu jechundubat congressman Kaufman tatulle nami chuftiyu ak congressmani kana mumme minister anfars fakkena fi bombin wata bajida barte finfinne dirre masqalati gumi dr abiy simachu chuufi baati duratti darbataniiti nama galaafatte heddu mammadeesiti tan keessa tokko tan mirkaneesiti egi mumme minister Ethiopia biiti akka durii injirtu Ethiopian akka durii injirtu biyyatti galaa jedheeti nami yaame namedduuti biyyadda chaawu jira congressman Mike ammoo nami Ethiopia waan hedduun faarsa yoo Amerika godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebelebeluun jedhinaa natti goraa nuqqubadhaa
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magal dendareti nama Ethiopia ti fertira kum heddut kees qubat daldalu fillen qabani nama tu ke jiralle awase du ke jiralle akragenneti nama romo gar khum lamat calu tu kees jirat wol magalatu nama Ethiopia gar khum soddoma kees jirata jer gazetane biyisunit baw gendareti batok misensi congress America Mike Kaufman wan walo defanne rabane jennai naga wal tramanne wal galate fanne koblan gargariban
Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, Galatoma, and it's your last word.
Galatoma. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Thank you.
Taratanum, ansara alaketi, nagambul.